Bana Uganda basabiddwa okwegatta ku kaweefube w'okukomya okutema emiti n'okusaanyaawo ebibira okutaasa obutonde bw'ensi n'obulamu bw'abantu. Okusaba kuno kukoleddwa ambasada Stephen Kaboyo bw'abadde ng'atongoza ekifo ekipya we bajjuliza n'okutereka gaasi ekya Total Energies Marketing Uganda ng'enteekateeka eyindidde mu kibuga Jinja. Ambasada Kaboyo agambye nti buli mwaka eggwanga lino lifiirizibwa yiika z'emiti ezisoba mu 12 n'asaba amateeka agakwata ku butonde bw'ensi okwongera okunywezebwa n'okwongera amaanyi mu kaweefube w'okuzzaawo ebibira. Ambasada Stephen Kaboyo anyonyodde nti okwesigama kumanda n'enku okufumba kibiriddeko eggwanga lino okwongera okufiirwa ebibira n'asaba bannayuganda okwettanira okukozesa gaasi nga bafumba olwo nga bwe banaataasa obutonde bw'ensi. Omukwanaganya w'emirimu mu kampuni ya Total Energies Marketing Uganda, Jesse Gesa, agambye nti ekifo ekitongozeddwa kyongeddwako omutindo okutereka gaasi okutuuka ku ttani 14 n'okukola ttani ezisukka mu 40 buli lunaku okuva ku 3 ezibadde zikolebwa.
Kankizina kapasiti okwanga twagalisaginga bakasitoma baffe leero basiminye abakozesa gaasi ate nga gaasi epurodakiti nungi nnyo nti ekuuma obutonde abantu balina ttema miti okola oba amanda oba okozesa gundi ensi era bayinza okozesa gaasi wakani wabeera nga wanyiziga tewali mukka tewali vu tewali bucyafu waka n'okumba emmere nga eri clean buli kimu kiri clean. Tetubadde twagala kunkizina kapasiti tulabe nti no planti yaffe sogostaginga bangi singa zitukulumya zisobola otuuka ku bantu bangi.
Ate ye omukungu avunaanyizibwa ku bya bizinensi mu kampuni ya Uganda National Oil Company, Ben Kagonyera, ayaniriza enteekateeka ya Total Energies ey'okwongera ku bungi bwa gaasi akozesebwa agambye nti yaakuyambako okutaasa obutonde bw'ensi.